Kakare dzi tɔe la, enye mɔnu kpɔkpɔ be magatrɔ va Spaniatɔ siawo dome ake ŋdi sia. Ke nye menya ne dzim le nu sia lem ɖi o. O, ele lem ɖi. Nulele si Spania hadziha sue la lé ɖi esime meva afi sia kple nɔvi ŋutsu Gracia tsã la gale asi nye kokoko. Ke meŋlɔ be ha sue ma si wodzina nam la, kakea, o, ɖe melue ŋutɔ. Ke ɖevi mawo katã wotsi fifia xe ɖe srɔ̃. Mesena wo ŋkɔ ɖeka ɖeka, eye esime ge ɖe me ŋdi sia hekpɔ Yosef sue la, ke azɔ la, ewɔ nane nam vava, eye dzidzɔm vava be mekpɔ mi. Eye azɔ la, nyagbe ɖeka le asinye si mate ŋu agblɔ le Spania gbe me. Ke midi be miasea? Halleluya! Nye meŋlɔ nyagbe ma be kpɔ gbe ɖe o. Menɔ agbagba dzem be nyɔnu tokunu aɖe nase nu gbe ɖeka. Azɔ, ate ŋu anye be nye megblɔ ye katã nyuie o. Mikuya, gake nyuitɔ kekeake si meɖo nyui la ye nye, ɔye. Esɔ gbea, ɖo tom, ase nu, ɔye. Eye nye meŋlɔ esia hã be kpɔ gbe ɖe o. Gloria e Dios. Deko wònyo ta. Oh, mɔnu kpɔkpɔ su asinye be meyi ɖe Mexico City fiadua me, eye meƒo nu kpli wo le afi ma, dzidzɔm ŋutɔ. Eye menɔa, mede Finland le nye afi sia vɔ megbe, eye meɖo ŋku dzi ɖa be meƒo nu kple Finland nyɔnu sue aɖe. Wokplɔm yi afi si woyɔna be Britania. Dukɔ ɖe sia ɖe ɖo eya ŋutɔ ƒe susu ku ɖe eŋuti. Mele nye le gbe si trɔgbɔ la sema, ɖe mete ɖe eŋu akpa, ɖe miate ŋu aɖo tom nyuia. Aleke wòle ɖo? Nyɔnu sue sia, enye ame lɔme aɖe, gake ele sigbe nye ene, edina be yaƒo nu fũu. Ke gbegɔmeɖela, eƒoa nu tsɔtsɔe ŋutɔ, ke gbegɔmeɖela mete ŋu le egblɔm kabakaba de etɔ nu o. Ke atɔ te eƒe mo ado ʋusra agblɔ be, meɣi tso Babilɔn gbɔe na ɖekakpuiawo. Gake minya, mede dzesi be xexeviwo katã dzi aha le English gbe me, avuwo wona le English gbe me, vidziwo fa avi le English gbe me. Nye menya nu ka koŋue le mía wɔm o. Ke mía dome ame sia ame buna be mía de gbe la nye milenium ƒe gbegbɔgblɔ. Tsaya ɖe, gake na mí ame siwo xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la, nyateƒe elabena dziƒo gbegbɔgblɔ le mía si. Nɔvi ŋutsu Roy le mía gbɔ le afi sia ŋdi sia. Enye dutadɔwɔla tso Washington. Mexɔe se be ele dɔ wɔm le dukplɔla atɔ alo ade te, dukplɔla adre, eye minya ale si mele sesem le ɖokuinye me be maƒo nu le nyagblɔkpea dzi, esi nenema matɔgbe nɔ anyi ɖe megbe nye. Gake esia nye ɖaseɖiɖi si le tɔxe nam. Vevietɔ ne eya, mexɔe se be enye luteriantɔ, ne nye meflu ɖokuinye o la, enye katolikitɔ alo luteriantɔe. Ke egblɔ be ye, ewɔ abe nane tana le agbadɔ te le Pentecostiawo ƒe takpekpe me, eye ye tsitre, eye mlɔeba la ye zɔ va vɔsamlekpui ŋgɔ, eye esi ye wɔe la aƒetɔ la ɖi va ye dzi heyra ye ale gbegbe be mesusu be ate ŋu ado gbe vovovo adre sɔŋ. Ke egblɔ be yedo ɖeka kpɔ medze dzi o, emegbe yedo velia kpɔ medze dzi o, eye mebu be ate ŋu ado Spania gbe hã abe ale si ko miawo hã miedo ne ene. Ale wòdo wo katã kpɔ, ke wo medze dzi o. Eye mikpɔa, minya nu ka yea? Mawu nyo, eɖi va hene gbegbɔgblɔ aɖe si medo kpɔ tsã o. Egblɔ be eyae dze dzi ale teƒe. Mebu be nenema wòava nɔ le gokeme dzi. Ŋkuɖodzi geɖe ti susume nam ɖe hame sue si le dzigbe afi ŋuti. Mexɔe se be eya, o, meŋlɔ teƒe si wònɔ ƒe ŋkɔ be ele afi aɖe le afii si nye teƒe si te ɖe Tonto Street ŋu. Meɖo ŋkue dzi, nyagbe sia va susume nam be Tonto Street, afi si Spania ƒe apostolic hame la nɔ tsã. Menɔ gbɔgblɔm na kplɔla be teƒe sia la nye teƒe dianyi aɖe na nyɔnyɔ. Xɔawo sɔgbɔ, gbedoxɔ yeye kple ame nyuiwo sɔŋ. Eya ta mesusu be anɔ ɖoɖo me xena nyɔnyɔwɔwɔ gbe ɖeka. Ŋutsu ede gbedodo ɖa me, míava eye míawɔ nyɔnyɔ. Azɔ la, mesusu be anye nu si míekpɔ le hame aɖe me ƒe gbɔgbɔgawoa ko. Meɖo ŋku dzi be menɔ tsitre ɖe kpoa dzi heziɔ ɖe kpɔtɔtɔ la ŋu. Yigbɔyigbɔ yiyi le mɔa dzi, wole agbagba dzem be woadzo le afi ma le za me. Vavã la, enye nane si wɔ dɔ ɖe dzinye esi nye meŋlɔ be kpɔ gbe ɖe o. Eye aƒenɔvi aɖewo ƒe nulele le asinye. Aƒenɔwo kpakple nɔvi ŋutsu siwo dzi hahe lée da ɖi, eye wole agbagba dzem be woadzi xɔese ko. eye womete ŋdi nyui o minyae wobe le xɔe seko ƒe teƒe la wodzi be yɔnia seko mikpuia eye meɖo ŋku Rebeka vinye nyɔnuvi la dzi Sara ke wogblɔ be papa dzi ƒo halele ma si ɖevi le esi woagblɔ be Spania la womete ŋu yɔ nyagbe ma o wobe Spanish nyɔnuviwo Spanish nyɔnuviwo sue wodzi be xɔe seko enyo meɖo ŋku dzi be wodze takpekpea yome heva nyɔnyɔnɔ edzi yim le ema yi eye woti takpekpea yome tso keke ɣetoɖoƒe ƒuta va ke nye la nu sue aɖe ku seke ɖe nye dzime esime medzo le California nye kple nɔvi ŋutsu mɔ kple nɔvi ŋutsu brown le keke takpexɔ gã me ke esi mezɔ to xɔa me zama me la ɖeviawo tɔ te ɖe afi ma nɔ ha dzim be elia be na o miɖo toe to ɣe keklẽ kple blukɔ me hã elia be na o zi geɖe ne me le aʋagbe dzi le dzrodukɔwo me le xexea me ƒe dagbadagba me hele agbagba dzem be matsɔ kristo ƒe gbedeasi ayi la megaɖoa ŋku nyɔnuvi kple ŋutsuvi mawo dzi wonɔ aha sia dzim nam be elia be na o to ɣe keklẽ kple blukɔ me hã egalia be na o ekema ema nye gbɔgbɔɖeame me kple kpekpeɖeŋu gã aɖe nam esi medo go miaƒe kplɔla nyuie la mekpɔ dzidzɔ esi mekpɔe be hame la le agbe eye mietu gbedoxɔ gã nyakpɔ sia ɖe afi sia si me nuwo katã le ʋutɔɖoƒe geɖewo hã teƒe vavã ŋutɔ wònye le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe asi me nenye be miate ŋu akpe eyama be eya nakpɔe ahanya be míele nyɔnyɔ dim la ko eyae mexɔe se be ana ɖeka mí azɔ le fia sia la míanɔ nɔvi ŋutsu aklɔ ƒe hamea me yesu ŋkɔ hamea si le go kemɛ dzi ɖaa eye nɔvi ŋutsu aktrɔk la mexɔe se be ele xɔa me eya hã nye apostolik hamea metɔ mesusu be eyɔ eƒe ŋkɔ fifi la alo hameatɔ be yesu ŋkɔ mesusu be enye apostoliktɔ le xɔsenu ekema afi ma nɔge mia la le fia sia azɔ menye gbɔgblɔ mele na spania hamea be miava afi ma azɔ o elabena miawo la minɔ miaƒe dɔwɔƒe la eye le esia megbe la kristotɔ asitsalawo ƒe takpekpe gã aɖe hã le edzi le yawaɖagbe ne wowu subɔsubɔnu le hame bubuwo me vɔ le yawaɖagbe eye le takpekpe gã sia me la mawunyagblɔla gãwo le anyinɔge ke ale Oral Roberts kple nɔvi ŋutsu metodisetɔ aɖe si kpɔ ɖeɖe medidi o eye wobe enye mawunyagblɔla aɖe si kpɔ ŋusẽ ŋutɔ eye meka ɖe dzi be takpekpe gã sia avivi mianu eye mi ɖevi siwo kati la woɖo takpekpe na ɖevi siwo kati hã abe ale si nɔvi ŋutsu la ɖe gbeƒe fifi la ene nye hã vinyewo li ekema woata va eme ke azɔ miva anye dzidzɔ na mi be miaxɔ mi aƒetɔ nayra mi katã ke azɔ la medi be maʋu biblia eye maxlẽ eƒe nyayayra la ƒe ɖewo eye metia nu xexlẽ aɖe ŋdi sia xena eyiyi vi aɖe ko nemedi be malé mi ɖi fũu o ke woakpɔ ɖeka le samuel gbãtɔ me eye woakpɔ evelia le yesaya me ke medi be maxlẽ le yesaya me gbã eye ma miete ŋu le ŋusem nyuia le afi sia afia esime le mikrofonu eve siawo domedome ta la ewɔ nama abe ele ɖiɖim akpa ene nye menya nu katae o ne miele nu sem nyuie le egodo afi ma la mikɔ miaƒe asiwo dzi enyo enyo azɔ nye gbeme xevie ele meba be tso nuƒoƒo sɔgbɔgbɔ eye tso xoxo ma si meva nɔvi spaniatɔwo gbɔ anɔ abe ƒe wiade ene la mesusu be ɖewohi ade ƒe wiade alo ƒe wiadre va yi xoxo enyo mawunyagbɔgblɔ dzi ko mele tso keke ɣe ma yi ke ale le ɣe ma yi me la megblɔ be ɖeɖi te ŋu nye ke fifia hã ɖeɖi gate ŋu nye keke edzi ko megale to mawu ƒe amenuveve me azɔ mina míaʋu Yesaya tablane Yesaya tablanelia kple samuel gbãtɔ ƒe tagbãtɔa alo ta etɔ̃lia eye esime míele teƒeawo da ɖi la hena nya ƒe xexlẽ la madi tso miagbɔ be miade ta to ɣeyiɣi ʋɛ aɖe hena gbedodoɖa.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary.
Nye titre ɖe gbedoxɔ tianyi sia si ŋuti wokɔ na Mawu kple eƒe dɔla me kple ale si míenya bena wo dɔlawo nɔ titre ɖe nyagblɔkpe sia dzi kpɔ zi geɖe alo ɖe kplɔta afi esi wotsɔ woƒe agbe ɖo anyi na wo subɔsubɔ dɔla eye bena esia la na he ŋkuɖoɖo dzi vɛ na mí ŋdi sia ŋkuɖoɖo dzi na nyɔnyɔ gã si le egɔme dzem kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe si ɖi va le kekeli gã aɖe ƒe nɔnɔme me abe dzolilikpo ene eye wòƒo nu gblɔ be gbedasi la ato anyigba la katã dzi ayi ke egbe sia la nu sia zu ŋutinya gbedasi la lé dzo to amegãwo abe Oral Roberts kple Tommy Osborne kple Tommy Hicks kple ame geɖe bubuwo dzi esime wokpɔ esia vɔ megbe eye to agbagba si míedze ɖe du me la míekpɔ bena gbedasi la do nyɔnyɔ ƒe dzo ɖe dukɔ ɖe sia ɖe me le ɣea te esi nye Pentecost ƒe gbedasi la le esia ta míeda akpe eye míekafu wo o Mawu ŋusẽtɔ ke azɔ egbe sia la míele gbe dom ɖa be wò nàdzra míaƒe dziwo ɖo be wòasɔ gbe na kɔkɔdzoe gã ma si míexɔ se be egbɔna kpuie eye ne míaƒe dziwo mele dzadzra ɖo ɖi na esiawo la alo na nu bubu aɖe si nedzra ɖo ɖi na mí o la míedo gbe ɖa be nàtsɔ míaƒe mademadewo ake mí eye nàƒo nu na mí egbe to wò nya la me yra hame sia ƒe kplɔla eƒe hamemegãwo nudzikpɔlawo kple hameviwo katã hameametɔwo yra hadziha sue sia kple sankuƒola alo ʋugbeƒolawo wo katã tim la yra wo ame siwo nyagea ɖe teƒe sia ƒe agbowo me ko nabe ɣe sia yi la woado go kple ɣliɖɔɖɔ eye woate ɖe ŋuwo kpui tsɔ wu ale si wo le hafi va la na wòava me fofo eye nenɔ alea le ŋdi sia ŋutɔ gɔ hã elabena míebia le yesu ŋkɔa me amen.
Now turning to the book Azo, of Isaiah,
mi Isaiah ƒe agbalẽ ta bla nelia mi le xlem mi fa akɔ mi fa akɔ na nye dukɔ mi amawoe gblɔe mi de dziƒo kple dzideƒo nyawo na Yerusalem eye mi do ɣli nɛ be eƒe aʋawɔdɔla wu enu eye woxe eƒe vodadawo ŋu fe elabena exɔ teƒeɖoɖo eve nu tso Yehowa gbɔ ɖe eƒe nuvɔwo katã ta. Miƒu to anyi be gbeƒãɖela ɖe ƒe gbe nye si mita mɔ ɖe gbedzi na Yehowa eye miwɔ mɔwo dzɔdzɔe ɖe gbegbe na mia Mawu la. Balimewo katã akɔ kpo eye to kple togbewo katã anye ɖe eme kpoƒewo azuzɔ srɔ̃e eye kɔwo asɔ kple anyigba ne Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe naɖe eɖokui afia eye ŋutilãwo katã nakpoe elabena Yehowa ƒe nue gblɔe azɔ le Samuel ƒe agbalẽ me Samuel gbãtɔ tatɔlia medi be maxlẽ kpukpui gbãtɔa evelia kple wiashekelia eye Samuel ɖevi la subɔ Yehowa le Eli gbɔ ema yi Yehowa meƒoa nu enuenu o eye ŋutegakpɔkpɔ mebɔ o.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes
began to dim. Eli mlɔ emlɔƒe, eƒe ŋkuwo le titim, eye megale nu kpɔm o. Womekpɔ ti Mawu ƒe akaɖiawo haɖe o. Eye Samuel mlɔ Yehowa ƒe gbedoxɔ me, afi si Mawu ƒe akaɖi la le. Tete Yehowa yɔ, eye wòtɔ gblɔ bena.
The 19th verse, and Samuel grew, and the Lord was with him.
Kukuri ashekelia. Samuel vati. Eye Yehowa nokli. Eye mena nyadeke tole nyasiwo wogblo lama o.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month.
O, nu xexlẽ sia sɔgbɔ be míate ŋu aƒo nu le eŋu ɣleti ɖeka le afi sia. Eye míate ŋu aɖe tometi geɖe le nu xexlẽ tianyi sia me. Gake ŋudi sia la, ke esusɔ miniti blavi aɖewo ko na mí be míadogo ɖe game nyuitɔ dzi le míaƒe. Mesusu be kɔsiɖa suku la wu enu vɔ alo ɖewo hĩ adze esia yome, nyemenya o. Gake hã la, medi be mawɔ ta nya sia ŋudɔ be Mawu ƒe gbe le ŋkeke mle siawo me. Enye ɣeyiɣi vevi aɖe. Mede dzesi be ŋɔŋlɔ ƒe afi si ŋuti míele nu ƒom le la, wogblɔ be ŋutegakpɔkpɔ mebɔ le Samuel ƒe ŋkekewo me o. Ekema la, afi si ŋutega mele o la, Biblia gblɔ be amewo trɔna. Ele be ŋutega nanɔ mía si, eye ŋutega vana na nyagblɔɖilawo, eye eyae nye aƒetɔ ƒe nya si wogblɔna na wo.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old.
Ke miekpɔ bena, Eli menye nyagblɔɖila o. Eli la nunɔla wonye. Eye enɔ megakum, eye eƒe ŋkuwo nɔ titim. Eye magate ŋu akpɔ nu alo aɖita o. Enye ame si si kpekpeme le. Ale wòɖe asi le aƒetɔ ƒe dɔ ŋu mawɔmawoe.
That's something like it is of today. I think the church, the organization.
Eye esia nye nane si di ale si wole egbe. Mesusu be hamela, dodo wahala kple komaha tsonko wole agblea me eteƒe didi. Eye woƒe ŋku le titim. Ale aƒetɔ ƒe dɔ tsi anyi mawɔmawoe.
The word of truth. Because the church in itself has become dim.
Nyateƒe nya la, elabena hamea ŋutɔ la, eƒe ŋku va tsi, eye egbe la, mía hia Mawu ƒe gbe be wòaƒo nu le mía dome, atrɔ mía gboe. Ke mikpɔa, Eli le anyimlɔƒe, eye eƒe nukpɔkpɔ me megakɔ o, enye nunɔla. Ke o megakpɔa ŋutega tso aƒetɔ la gbɔ o. Ke numanye hiahia gã aɖe. Evɔ Mawu do ŋugbe be yana nu si hia na gaƒoƒo la. Ewɔnɛ ɖaa. Ke Mawu ƒe gbe hia na mí egbe be míakpe akɔ kple gaƒoƒoa ƒe hiahia la. Be míakpe akɔ kple ɣeyiɣi si me míele agbe le la, eye esi wòdo ŋugbevɔ ta la, míate ŋu akpɔ kakaɖedzi be alé eƒe ŋugbedodo la me ɖe asi. Dzideƒo mae xɔsetɔ ɖona ɖe eƒe wɔla ŋu, bena eya ma do ŋugbe be yeaɖo hiahia la ŋu. Eye egbe la, susu ɖeka si na be hamea le nɔnɔme ma me la enye bena gbe geɖewo li fũu, gbetutɔ geɖewo li fũu be woahe hamea ƒe susu ɖa tso Mawu ƒe gbe gbɔ. Va se ɖe esi ɖi keke ɖo eŋu be ame sɔgbɔ nate ŋu ase Mawu ƒe gbe, togbɔ be esia le nu ƒom le mía dome hã. Do ma hi, o ma se e gome ŋutɔ hã o. Elabena ezu nututɔ na wo. Wo ku ɖe egbe ƒe gbe si wo li la ŋuti ale gbegbe. Ke ne míele ŋku ɖe ŋu la, le míaƒe ŋɔŋlɔ si míexlẽ la mea, Mawu ƒe gbe la zu nututɔ na amewo, eye egatrɔ zu nenema ke egbe, be Mawu ƒe gbe la, gbe bubu geɖewo li fũu. Ke nenye be Mawu do ŋugbe na mí be yana esia mí, eye gbe bubuwo tsitre ɖe Mawu ƒe gbe ŋuti la, ekema míaƒe futɔ ƒe gbe kokoko esia nanye, bena esia na tɔtɔ mí, ale be míagase Mawu ƒe gbe la gɔme ne eƒo nu o. Eye míede dzesi be enye nane si sɔ kpakple esi nye Eli kple Samuel tɔ. Gake Eli ya de dzesi kaba be Mawue, te godo la, la esia nye busubobo na Eli.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoing.
Ma ufe besi fonu kle Samuel lakblo Eli fe nuvlo wawone. Elabena, eno vi dum na viawo, eye wo no gakle kle lan dem le vosanu o me. Usia menyo, gake, wo no numanyo manyo wom, esi titre de ma ufe nyalangu. Eye Samuel do, nu de kasi Samuel atengwa wala enyebe, wakblo nyala pepepe, ke, e gede megbe viele, nu siya wawo me. Elabena, e titre de tefe la tututu, si wo do do da, pena, epe gege langouti. Ei sinye Eli kle gedo khola me gake Eli glombe ponu mikuya ale o glonu si gbona jojogela ne pepepe bena Samuel alo Eli fe nkekewo abenu no la ene nu va yifo ela bena mau fonu eye mau do efe gbeda sidato nyagbondi la Samuel ji
eya
si fe jijile saga Eye wo tue ke Yehowa tue fwe devi meke. Ma wu fwonu ne. Esi wo ganye devi ko. Hele jiram do na dosile ngone. Ke Eli fwe game do nu wu.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing.
Gegede wo le anyigbanji egbe. Enye nane si se seng to vava. Ela bena echi gbede nu kunu melafe gbenu.
There is so many intellectual voices. Great voices, a mighty man who are intellectual, that in their intellectual condition even shake the nation.
But
a person would be a bit confused. It's enough to confuse.
Aye, ama ateng atotovie. Esia sogbo atoto amo. Le alesi nusiao le eji yem kle jije jeta. Aye, beoli si titre ke wane nam nusiao. Aye, wawe wabe. Wo da maufek beyade mekbele afyade dake. Maufek beva vantola. Eye mau fuk bela wo glona be ale kemia wa anya be mau fuk be ma ha ela bena na egbesiala e mayi mela eno nya glori la siji wo dope la me azon egbela ale kemia nya be nya mau fuk bela esi wo nya nya glori la fa nya fa de de golatae esiala enye mau fe nya glori la ke mau fuk be va va tola kwe ga tura nukunu mau gbagbela Ntong tok bone pakle fo nukunu nyala pakle nyate fo nyala fo de gonu kutola ekama nyanya be eya enye mau fo gbe ela bana ema enye nuku bubu gede ofu gali le gobu buome esi otina gbede ema nu gake midon ku ejibe esi ava kle ava dorego ele woge
There is a voice today in the world of politics.
Azo gbeade li egbe. Le dunya hehe fekikia me. Esi anye gbeade si deji nto. Eye ame o kongula. Le egbe fe dunya hehe fekikia si ame la. Ole. Esi a chakara o fe ame o klem de siade me.
And many times that we have just seen recently.
Eye zigede la, enye nu sinye kpova yime jidi o, be dunya hehe fekbe la, vak pong usen gede u ma ufekbe, le hame a ome. Neme nye nene mo la, anye ne Amerika to oma wa nusi wo wola, va yi la o, mikuya. Anye ne oma wekbe de o.
If the voice of God would been kept alive in the church, they'd have never made that mistake.
Ne de wo le mau fo gbela de agbele hamia o mela anye ne wo ma wo vudada mau kpo gbede o gake dunya hehe fo gbe ka kpo musa gedele anye gbanji egbe to wo mau fo gbe vu ama o to wo fo kristo to nye nye fo ngogbo vi nye nye la jira de nkoga hoho suku dede kle dunya hehe fo musa ƒe nunyɔnuwo ta. Nu sia kpɔkpɔ nye ŋukpe ŋutɔ. Nu si tututu wotsɔ tu míaƒe dukɔ la, nu si dzi wotui ɖo la, amewo gatrɔ yi megbe xe heda kɔ sia numa tututu esi ta míedzo le anyigba bubuwo dzi ɖo la de eme. Eye Plymouth Rock kple Mayflower kple numawo míeva afi sia xexe ɖo nunɔamesi gã si nye míatɔ la anyi.
So hard to come out of, we put ourselves right back.
Eya tututu tae mie vli sesie be mia dogole me mi ga tso mia rokio de fa alome kotoku me elabena esi bibla gblon be nenemae wa no la tae eye eli fe nduanyi la esi nye nunola de nyagblondi la fe tefe nyagblondi la nye nyala ke nunola nye hamela eye nua va dro tefe ade ale gbegbe be eva tɔ asi dede le eɖokui ŋu ale gbegbe be nyala va zu nututɔ le dukɔ la gbɔ. Womesi egɔme o, ekem ate ŋu agblɔ esia gake womase eme o elabena womexɔ hehe ɖe eŋuti o. Paul gblɔ be ne kpea ƒe didime mekɔ o la, ame kea anya be yatsra ye ɖokui ɖo na aʋa la ma hã. Amewo va xɔ hehe ɖe hame aɖe ƒe gbe ŋuti, hame aɖe ƒe kpẽ be ame geɖewo va na míaƒe kɔsiɖa sukua me tsɔ wu ame mamlɛawo tɔ. Ema meɖi naneke o. Amewo sɔgbɔ le míaƒe kɔmaha tsɔ ŋkɔ me tsɔ wu ame mamlɛawo tɔ. Míawoe nye gãtɔ wu le kɔmaha tsɔ ŋkɔwo dome. Mikuya gbemaƒomevi ŋutie amewo xɔ hehe ɖo. Woyi mɔdodowo dzi ɖakplɔ amewo va eme. Ame akpe ewo teƒe akpe nanewo. Wokplɔ wo va gbeƒã ɖeɖe takpekpe gã la me. Nu kae le vevie na wo? Ame gã aɖe le mía si. Ƒuƒoƒe gãtɔ wu le mía si. Kɔsiɖa suku si me amewo sɔgbɔ le wu la le mía si. Dudzikpɔla va na míaƒe hamea me. Esiawo katã ate ŋu anyo. Gake ne hame ma mexɔ hehe ɖe Mawu ƒe gbesese ŋuti o la, ɖe nyanyuia ƒe kpe ŋuti o la, viɖeka wòanye. Eye ne nane tsitre abe ale si ko wò tsitre le míaƒe dziɖuɖua me ene la, nu kae adzɔ? Hamea mede dzesi kpea ƒe gbe o, eya ta womenya nu si woawɔ o. Dzidzedzekpɔkpɔ gã ŋugbedodo eye agbalẽ kɔkɔ nyala aɖe va ge ɖe eme eye wozɔ ɖe nu si tututu bibla gblɔ da ɖi la dzi hetsɔe va de eme. Mikuya dunyahehe ƒe gbe ke efia be eɖu subɔsubɔ ƒe gbe la dzi. Ne menye nenem o la, womawɔ nu si wowɔ ɖe nyanyuia ƒe gbe la ŋu kpɔ gbeɖe o elabena wodo nuwo fũu ƒe ŋugbe na mí. Wodo dzidzedzekpɔkpɔ ŋugbe na mí eye ɖikeke aɖeke mele eme o be eyake míakpɔ. Gake hã la, emawo meɖi naneke na xɔsetɔ o. Miʋu Hebritɔwo ƒe agbalẽ tawui ɖeke lia. Mise nu si Paulo kɔkɔe gblɔ la ɖa. Ale si woawo le ŋkeke mawo me wonɔ tsatsam le alegbalẽwo kple gbɔgbalẽwo me le koɖoɖo me. Nɔƒe mele wo si o, womate ŋu age ɖe dume o. Menɔ nane xlẽm ku ɖe Nikea takpekpe ŋuti esime nya gã ma va do ta ɖa le Nikea le Roma le ƒe alafa etɔ̃wo me le Kristo ƒe ku megbe le Nikea takpekpe gã la me esime hame nyui ma si tsitre na nyadzɔdzɔea elabena wodi Biblia eye Romatɔ siwo trɔ dzime tso Roma hame gbãtɔa me he nuɖoanyiwo va tra ɖe eme. Ne woagblɔe le kpɔɖeŋume la, sigbe ale si Krismas le na mí ene. Krismas, womedzi Kristo le dzomeƒe ƒe ŋkeke blavevɔ atɔ̃lia dzi kaka wòava nye nye o. Nu ka ŋutie? Sno le Yudea ƒe togbɛawo dzi ke eya la etsitre ɖe Biblia ƒe nyagblɔɖi bubuawo katã ŋuti. Wodzi le adame abe ale si ke wodzina aleviwo katã ene. Nu ka ŋuti wònye lakpomee wodzi ɖo ke menye aƒemewo mahã? Alevi wònye. Nu ka ŋuti eya ŋutɔ mezɔ yi vɔsamlekpui dzi alo eƒe vɔsamlekpui dzi afi si ke woklẽ ɖo esi nye atitsoga la wo mahã? Wokplɔe yi ɖe atitsoga ŋu. Wokplɔna alevi yi wuwu ge. Enye alevi eya ta wodzi le ɣeyiɣi si me wodzi aleviwo. Gake mikpoa be ne woate ŋu awɔ esia la, wotsɔ ŋdɔ Mawu ƒe dzigbezã esi ke le chinuwo fo dodo me la ndo le le nkeke atoawo me tso dzome blavia ji va se re dzome blavevo atonlia ji biblia fi ndo bana ngto ha e trona ji e ko nkeke siankeke eye nkeke didi na deji 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 va se re esi wa va dro esi didi wu ji le siam lomme ke emegbe le dzome me la ado e fo nkeke si le kpi wu la ji ekema eyi sue ma si nye blavevo atonlia la to blavuaji vado blavevo atoliaji oduna roma fe fefe wasaka pede ndoma ufe jigbeza nguti.
So then Jupiter, which is a Roman god,
ke eyata Jupiter sinye roma to ufe mawula nenema otu etrade me ke globena nyato mnyape vila ple ndoma ufe jigbeza awo deka ebe wanye azandudu gandeka nusia tovo. Hey, oh, we try to make book boys, you always try to make a fima. Ekama, Esima, Maufa, Mavafa, Mao, Siotiba, you are no any playing yala. Abe Polycarp, Iranus, Martin Hawo, and Esiwanya, I'm a cocker gang bato. Tiba, you are no any playing at the fella. Hey, Esiwafa, Niki, attack up Yamala. Oh, bear, I'm a siao domatuado. Pastor Essi, Yagoni Lao Tong, but that's a fool. I must show my door water co. Never a leg ban like a kia de co. Never know I need a top of Piame. Gakia, one ya, photo for ya, la.
But popularity, them 15 days of.
Tell Uncle Hota, Lenka Kavia, Toma Ofo, who called you to Yahemea. What to a foegi? Eata Vivitifa, Agbeno Ivana Mifa, Akbera Casson, Mikuya. Gake Mau Dong Bebena, Bema Agadi Ake. Esia yi si amo senyala be va vantola. Esia yi la, mi len kure nu si mi wona kple nyala ngu. Dunya he he fuk be. Kem nya wo si la Amerika kle ki kem fe te fe susi yo la. Be se sien de la nu fome ek be. Eya nye Hollywood fuk be. Ele ki ki ame bla.
Let somebody come out in Hollywood with something. You find it all.
Inaba amarena de nana atu le Hollywood ko. Mi akwe le tukwa kata fa afisia ti. Azon. Mi akwe de jesi be wo wo kpore ngwa de na mi afa nyonu o. Le wo fa awudodo kple dawo wo me. Wo to awudodo madu anyi kong. E de be hame ana nya kwe afa gbe. Le nu sia o ma afi. Gakela. Tito tito va sokbo ale gbegbe bena. Mi akwe be amawo le ewo mu nene mata. Porong mao, magazonde porong mao for me ving bedo. Ela bena chotron line. Esia ila, doto mao fokbe. Nusia ya mag blokure nuanguti. Kalamia de Jezebel, Hollywood la, odia nuotone. Kemi de mona ma fonu la nusia muti vie afimia ingogbe. Nana do, dogo etapama titi obena, mutua adele, Hollywood. Nomadonga adeke. Then to Antiao, they are hanging Kukua de Co, Sita Cristo Kudo, the Kabamato Sianana Mitaque.
They invented a little thing called the kids use called a hula hoop. Hula hoop or something.
What another go? See all your neighbor, if you're your neighbor, hula hoop, hula hoop ye, alone ane, ke, ne demia tengu at Jesse, but blank, blank, musiokata, genuma, your mare, le de vio domea, Esiaman yo crow.
Now, Hollywood is full of the gunfighters.
Fifiala, Hollywood, your fool, platu, tuvawalao. Azo, I'm a desire, singa blamanyala. Nyaha bena, I'm a mao, badegbe. Siwonya, tuvawalao, abe, eh. Asima sivo vovoao, enela. Womanya, do my view drop you, oh. Wonya, I'm a dia silao, wola abe, all capon play, chilling a hao, ene. Odo Hollywood for wo anyi si wang towo yobe le television ji si wang towo yobe tu jujo eye mesele nyata kakaji nitwade be amesi le fefe awomla anes alo naneye alo anes ye alo manglonu si e fonkonyela be te eye wole be waho enno Mark Dillon tefe amesi enye nu to mesedela le Kansas. eye matilon drewo alegeli e datu ame bla fofo enyi son to megbe ame madifo adogole dot city duame ayi dagla de gbeme eye ne ame ade va yinala ekema ame ade yone agro ne bena ame vlo ade va yina ke anno gbeme la fima eye ne ame ava to enu vokola adatu tumene.
Now we find his big guy that comes down. Why, it's absolutely glorifying sin.
Azomye kpobena, enye ame jotu sigbona, nuka ngutie. Ele nu von domre ji konglo. Dake devi suesio, lenya de dukwa mela. Watengwa glonu gede na wokure magdilongu. Uwe si wakblona wukure Yesu Kristo ngu. Fia 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 seo, mukoto koto fia seo kule awujira fo. Woti jefetu suwe suwe mao de, wongu fu, kule kuku suwe mao. Si miyamiate ngu afle la fisi afi. Enyobe wadwe gake de, deko mele glomna mi, nikuya. Eye, wo asitola woto numa, hekpo gadola akpe akpe ole men.
We have what we call
Nana li wo yonabe Patrick Kokwe Funkeke. Nana uhali mye yonabe subosubon keke nyuo. Eye asitala o pokiame twe. Woga dola akpe akpe o. Fidada fe aza. Plese fofo babla o gang. Nuka ngutie. Elebek besiak benanya bubude den keke na vidadae. Eye ale afiadeda. Echi, pe yida kweda. Eye a devi wu. Sefo foma o katan sinatengu adrodi. Alo. Ne ganye nubu buwade ha. Mikuya, ke wotwe, enye gbiade, eye, nye chaka kengple esia, esia mele tefe kura o, evo nuka pe na tengwa wo. Mikuya, miele, deko, miele, mele akwekwa jembe madrona nekbo le afisia, ne makblonyade nami, nusi me jose, bela me bo, ma ufe gbela.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice? Our young boys.
Azomye kpobo wo de afo. Ke demye deje sinusi akwa.
Ricky and Elvis.
Nyepo de kajia ozu. Ricky spell Elvis.
You got a child.
Jile asio wo yona nenema. Dolly kaba. Yue bombe. Nomba de ka. Alo eve. Alo neneko. Mega. Ema ya chingongto. Aglobe. Nuka pe nkwa ya gawo. Nuka ngutie. Kare jitwe e wonane. Wonko dua wo agbefo nonome. Azono vingu tubranam. Eva dro nuka kledia. Kpa o. Yema dro eji o. Nusi ji me dro la inye. Ale afeto glo esi. Nuka te wonyebe Yakob. Nano agbesi sople fengkodo. Abe ameblela. Ameflula. Yakob ene. Eye si ma utruwe la. E doli nkone ha.
God changed Saul to Paul. Simon.
Ma u doli Saul wozu Paulo. Simon wozu Petro. Godola. E wanane. Eye Ricky kle Elvis. Kle nko ma u togwila. Enye Amerika egbe egbe tu afe nko si chona vifuwa gbede numa mesireka. Nikwa nusik blomelea. Azombe kwa mobe. Nye me. Anyo ube matrova magbe. Nenye ma yeji fun la lo jesi aji o. Mikwa nusi glome lea. Ema yala. Miele gwa mesege o. Rake nene mwa wakata angto ha. Ame gbolo kome sena ome o. Ome ngona deme o. Ela bena. Nde ka kwe kula wode nu. Eye ema kwe wadu atwe. Sinye gbema o.
There's a voice of philosophers. Communism. Promising something that they can't.
Nunyala ofek beli. Esinye communism. Adong belena nesi o matengu a wo la nguti. E voilà. America to ofek akpak dan to ofode communism me.
Now I've been in communism. Communism zone.
Azon me yi communism.
In Germany.
Communism fun to mekpo. Bong le Germania. Le Benin fe e jefe gome.
They had great big houses to show the outside.
Afe gao lo osi le gota. Zon yo mekboa. Oma wunu nto goha o. Esi anye gang do o osi menyo o.
O
le jijimbe. Yo a dwe dengo. Eye le Russia. Afisi communism jolela.
Ano fo gede o vayi.
Esi me menye de kakwi ma unya glon lala. Maglo ano fo bla to enye si vayi. Esi nazism.
Fascism.
Le communism o fode titre. megblɔ be mele gblɔm le aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Wo katã woava wu nu ɖe communism me.
God has left this avenue out if we just take it.
Ke de mie bu en kpɔ be mawu gble motata de dadi na mia. Ke ne de mie lɔ atɔ ko. Russia fe akpa de kade ala faji ko communism ho. Akpa de kade ala faji. Gake wo we nya akpa si le jidum.
1% of communism. 1% of Russia is communism rather.
Communism fe akpa de kade ala faji. Russia fe akpa de kade ala faji ko enye communism bom. Gake wo we le jidum. Eye nene make. Hollywood la le tefe de ka ko wole. Gake eye le jidum. Ame etɔwo fe deka. Alo etɔwo fe ve le America dukɔ ƒoƒuawo me ko de asɔli me. Eye wo we nye hamevi. Gake wo we le jidum le kɔmaha tsɔ ŋkɔawo me. Nu si ehia communism si le afi ma la enye mawu fe gbe si atitre le wo dome eye wo he ŋukpe va edzi le Finland esi ŋutsuvi ma fɔ tso ku megbe magbe eye wonɔ kplɔ yem te ɖa le teƒe si ɖevia fɔ le tso ku me anɔ kpɔdomimɔ etɔ si nu gbadagba communismtɔwo russiatɔwo wotitre ɖe afi ma kple russiatɔwo ƒe gbedoname eye aɖatsi nɔ tsɔtsyɔm le woƒe alɔgo dzi. Wogblɔ be míaxɔ mawu si ate ŋu afɔ amekuku la enye ɖeke matsɔ le me tso katolik hamea kple luterian hamea kpakple kɔmeha tsɔ ŋkɔwo katã gbɔ ke woxɔ ga la katã tsɔ tu ɖoɖowɔhawo ke womena naneke ameawo ya o. Wole agbe abe ame mamlɛawo ene. Woɖo nu si hia Russia la enye nyagblɔɖi la si afɔ ɖe tsitre le kpea dzi kpakple aƒetɔ la ƒe nya si ate ŋu mia nu na wo. Ekema ame alafa ɖekawo ƒe bla sieke axɔ dzi aɖu. Nu si hia Amerika la enye mawu ƒe nyagblɔɖi la ƒe gbe si ate ŋu atsitre abu fɔ Hollywood eye wòabu fɔ nu siawo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ale be Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe hame la na xɔ dzi aɖu. Tsakatsakawo sɔgbɔ akpa mikpea tsitretsitsi ƒe gbewo tso ɖe eŋuti akpa. Hame la, eƒe gbe la, ɖe sia ɖe le hamevi geɖe dim. Baptiste le ye katã dim, Methodiste le ye katã dim, Presbyterian, esia le mi katã me. Eye edze abe katolik gbɔna ye katã xɔ ge ene. Eye axɔe hã, ema tututu enye mawu ƒe gbe si tso Biblia sia me. Wole dzi ɖu ge, gake mawu dziƒoʋĩtɔ ava ɖu dzi mleba. Ame kɔkɔewo ava xɔ dzi aɖu gbe ɖeka. Nenemae Biblia gblɔ, woava xɔ dzi aɖu. Nenem ƒe gbetutɔwo sɔgbɔ ɖo. Eye aʋatso nyagblɔɖilawo ƒe gbe hã li. Ema nye gbe si dziŋɔ ŋutɔ amegbetɔ si le eɖokui yɔm be nyagblɔɖila. Nyagblɔɖila, eme kɔkɔtɛ be eyae nye mawu nyagblɔla. Egbe ƒe nyagbe. Nyagblɔɖila ƒe gɔmeɖeɖe kɔtɛ enye be ame si le mawu nya gblɔm le gbɔgbɔ ɖa meme te. Ame aɖe kem le tsitre heyɔ eɖokui be nyagblɔɖila. Evɔ hegbe nu le mawu ƒe nya gbɔ. Hegbe nu le mawu ƒe nyateƒe la gbɔ. Gbeawo sɔgbɔ ŋutɔ ɖo. Eyi ʋe aɖewo va yi medidi o la, nɔvi ŋutsu aɖe nɔ mɔ fiame ale si mawɔ ava afi sia. Gake me susu be abia eɖokui se be nu katã metsɔ mɔa te hafi va trɔ gagbugbɔ va afi sia ma hã. Ne ele afi sia la, nɔvi ŋutsu, ɖe menɔ to ɖom nane tae esi nye mia xɔlɔ agbadze yibɔtɔ aɖe ame yibɔ la. Woƒe gbedoxɔ le afi sia eye woyɔnɛ be ɖekakpui Elia Mohammed alo nane ko ɖekakpui Elia Mohammed. Wole tsitre tim kple gbe aɖe hele gbɔgblɔm be yewoe nye gbe si aɖe ameyibɔwo ƒe ƒome la adoe le gbegblẽ gã la me. Ema la, mikpea numatututue woƒe moslemtɔ le afi sia. Woƒe moslemtɔwo ƒe gbedoxɔ la bom. Nu ka ŋutie? Miele kpɔ ma? Bena nua ƒe gɔmeɖokpe ŋutɔ hã da ƒua. Ameyibɔwo hã abe yevuwo alo agudawo amehɛwo menye be woatrɔ yi ɖe moslemtɔ nyenye gbɔ o ke boŋ wa troa va Kristo bo esinye dodo si o tututu nti e bibla fia nuto
Mohammed
tonyenye titre renga langu azon go bo popo su asinye ba meklo boslem to akpe ewo va Kristo bo si deka le Durban jehe Africa.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right. As long as psychology don't deny the But when psychology denies the word, then
it's wrong.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Yesu gblɔ nenema. Dziƒo kple anyigba nu ava yi. Gake nye nya la nu ma yi gbeɖe o. Ekema miekpɔe be edze be mianɔ anyi kple nya la alo gbe la. Ame geɖewo tsaka nuwo fũu. Amewo tia tre. Womenya nya la o. Eye wogblɔna nya aɖewo ko. Eye Roma hila, esia adje nunyanu. Communism nye nane si dje nunyanu. Ame si amena so, kapitalistia o magali o. Wokata wozu communistia o. Demye tote kwa kususu kwa be esia nye, communism esia nye, alakpa nyonyoma ha. Ke Afrika efe kwa rongwa lele nusia kata magbe. Bo, yesu blobe, bo bo evya o atere o no ngwa lekbe bebe, aflo amete tia o ne lebobui.
And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is a
Eye nusi anusi la bosam sila nye nusi mawu wo fe gbototro sonko. Nu vonye nye jojo nye nye si wo trogbo. Alapa nye nya tefe si o ma turo nyi o. Aha si nye nye wona de si mawu dodi na mi si wo trogbo e.
Unbelief is the perversion of belief.
Jima khose katanya khose fototro ele ben agben mu lenya tefia gbo afia tengo akho gbototro la
mikuya
mi degbe sia ododo me mi do okpokple nyala ne mi akpo be enye nya tefe o aleke gbegbe mi atengo ayiji dada afonu kure egbe fe gbe awu ti dake mi afa gami ale yiyim. Kahala,
we are over sober,
alebe, a moment and Yanu siwa wo. The Methodist thought I told the Baptist the Mount Yaglam Reba, a ye wa ya fima, ada noni senko, a ye emagbella, wagaide Luterian togbo, kele Pentecoste automala, a total of Oli, the car of food to aide the bo, a ye de aibu bo, emagoa gatrak bo, agayi, a siafiabe, mi liko. Mi doto efek bela, eya enye si, unglode akbaleji. Bela, wadrok pek bela ji, nenye be enye nyatefe. Hamo opo kikia me meganya nusi wawo o. Dunya keke po kikia me domek blen, e wabe nusi anukli domek blen. Asime si afudu ato afi, nubu buwade gato, jivi ade, kotu ade.
When I was in Rome, they got 19 different
esime me Roma la datagbaje de kade kavia sheke siji odope la le osi si odele yesu fo asivlome evo etokwe afi gakela o kle gatagbaje de kade kavia sheke son.
What difference does it make who has a nail?
Azon vo toto kale mebe gatagbaje la mere si Kristo megble gatagbaje odi na mi be mi asubo o. Gbogbo kokwe wo gbledi nami to efo nyaji jesi siawo akwa mesu okwe selado okata wo kho gatagbaje langtong toa wo kho jesi siawo akwa mesu okwe selado wono koma ha tonko si goma majela mea majede ke goma ode nipo alesi gbegbegbe ya to vovoda ke bongla jesi siawo akwa mesu okwe selado lenye nkomo wa nya gbogbo fo wa dogwe emma nye nyala. Wa ponu kula de ye yeo, wa le da okula asi, e ye ma wafu adeke wo o. No o nonu wa meha la, me le wo siga o, ne o da si de dole la oji, ufe la me la sen, ke mi le nkure nu si angti, e ye ngongro mamle o kata fufu ha.
Now that alone will not confirm it. Not at all.
Azon e si ade deme dok peji o, kura koŋ o afi ma mí pentekosteawo míetrayi ɖe mɔgbegblẽ dzi le. Ɖe yesu megblɔ bena ame geɖewo ava gbɔnye le ŋkeke ma dzi agblɔ bena aƒetɔ alo menye wò ŋkɔ dzi mewɔ ŋusedɔwo le wò ɖe? Ɖe nye megblɔ nya ɖi le wò ŋkɔ me wò ɖe? Ɖe menye wò ŋkɔ me mewɔ nu siawo katã le wò ɖe? Eye yesu agblɔ na wo be mite ɖa le gbɔnye mi numadzɔmadzɔwɔlawo nye menya mi kpɔ o. Mi le ekpɔma mi nɔvinye nyɔnuwo kple nɔvinye ŋutsuwo nu si ta mebu fɔ hetsɔ nya ɖe dzidzime sia ŋutia. Miate ŋu aƒo nu kple aɖeyeye abe amegbetɔwo kple mawudɔlawo ene. Miate ŋu aɖu wo le gbɔgbɔ me aƒo xlã hamea kpe ɖo ema medrɔ nya aɖeke kple nu sia o. Mekpɔ mohametɔwo hã ɖu wo ƒo xlã nenema kpɔ. Mese le atikewɔla adzewɔlawo ƒe asaɖa me mekpɔ adzetɔwo tsitre do aɖeyeye xe ɖe egɔme eye wogblɔ nu si gbɔna dzɔdzɔge la tututu eye wòva me hã nenema. Ŋutɔ hã mekpɔ nuŋlɔtumi tso ɖe tsitrenu heŋlɔ nu ɖe gbetutɔ me eye ame ɖeka koe le wo dome afi ma ate ŋu axli evɔ etso gbɔgbɔ vɔ gbɔ. Mate ŋu atu wo ɖoƒe mavɔ ɖe seselãme dzi o. Satana ate ŋu asrɔ̃ seselãme mawo katã awɔ. Menye sidzedze Kristo ye nane si atrɔ le wò agbe me ye. Le ŋku ɖe wò agbenɔnɔ ŋu ne nàtsɔe sɔ kple nya la ekema nàkpɔ afi si ke neɖo akɔntawɔwɔ ye kaka ɖe dzi toe. Togbɔ be nenem ƒe ame sɔsrɔ̃wo katã woli hã gbe siwo nye aʋatsotɔwo aʋatsonyagblɔɖilawo kple nu bubuwo wole fɔfɔm ɖe tsitre hã yesu gagblɔ le esiawo katã megbe be ne ame aɖe se nye gbe eye wòdze yonyeme la eyamae nye nya la. Mise eƒe zɔzɔ na mí egbe la ɖa le gbe siawo katã titina esi megblɔ wo be axɔ gaƒoƒo fũu be woaƒo nu tso gbe siawo ŋu ke enye nu si le amewo tsekam enye nane si wɔ dɔ ɖe ame dzi eye le esia katã megbe la mɔnukpɔkpɔ mede ve na wo o ele be nàxɔ esia fifia. Ate ŋu anye be mɔnukpɔkpɔ magasu asi wo egbe fiẽ o. Ate ŋu anye be mɔnukpɔkpɔ magasu asi wo etsɔ si gbɔna me o. Tsitsi lae ne miese nye gbe la migase miaƒe dzime abe ale si wowɔ le dɔmedzoe ƒe ŋkekewo me ene o. Egbe nye ɣeyiɣi la egbe nye xɔxɔɣi na ame sia ame si ase nye gbe. Esia le fafiam be eƒe gbe aganɔ gbegblẽ gã sia dome kokoko. Gbe aɖe gale esi kokoko. Nu ka ŋutie? Eƒe gbe la anɔ anyi ɖaa eyae nye si dziƒo kple anyigba nu ayi gake nye gbe la nu mayi kpɔ o. Eƒe nya lae yina magaxɔ nyagblɔ ko be miniti atɔ̃ netsɔ kabakaba ɖe miate ŋuia ɖe mialɔ anɔ anyi wòadidi nenema alo miniti ʋe aɖewoa azɔ maɖe abla. Mina míakpɔ ame aɖewo siwo se eƒe gbe heɖo to esia aleke esia na be wowɔ nue kple nu si esia na be wowɔ la. Azɔ madzo fla ŋɔŋlɔ geɖe geɖewo le afi sia ale be maɖo egbɔ na mi zi ɖeka ale si eya trɔwo kple ame siwo ƒoxlã woƒe agbee ale si wozu sagae míeyɔnɛ be nusaga. Ame ɖe sia ɖe si xɔ mawu dzi se kpɔ ko la wobui be enye ame saga elabena ne xexea me lɔ mi ɖe nu la ke nane gblẽ tso mia gbɔ bene nànye kristotɔ la ele be nàzu ame saga elabena ame siwo katã nɔ agbe ɖe mawu sɔsrɔ̃ la nu le kristo me la woati wo yome tsã le xexea me eva xexea me eya si wɔ xexea me ke xexea me mexɔ eyama o. Netsɔ kaba azɔ miɖo to nyuie esime míele enu wum.
In the cool of the evening and had fellowship with him.
Adam ese eƒe gbe le anyinu fa yi eye wòde ha kpli fɔbubu aɖeke meli na Adam o ese mawu ƒe gbe ke egblɔ be fofo azɔ mamlɔ anyi adalɔ eye wòmlɔ anyi esi xawɔ le eƒe abɔwo me. Dzata ekpɔ kple lãwɔdawo mlɔ anyi ɖe wo xa tututu. Vɔ aɖeke meli o, dɔlenya aɖeke meli o, yadiasi aɖeke mele eŋu be miate ŋu afɔ tsɔ ŋdi mahã o. Wole fɔfɔ ge tsã. Adam se eƒe gbe le mɔnu si dze be wòase esia la dzi. Gake gbe ɖeka la, eva se srɔ̃a ƒe gbe. Anyo wu be maɖe asi le ema ŋuvie gbɔ. Ke gbe vɔɖi enye ma wòɖo toe. Ke hã la, srɔ̃a wònye, nu si te ɖe eŋu wu le anyigba dzi la ye. Nu katã megblɔ abe Hiob ene be eƒo nu abe nyɔnu abunɛte ene wo mahã. Ke nenye ɖe wòle alea la, ame ƒomea katã atsi agbe eye maku o. Esia atrɔ amegbetɔ ƒe zɔɖeɖe kple ɣeyiɣi tɔ sia. Gake ese Mawu ƒe gbe, edo ha kpli kpɔtã. Gake esi wòtrɔ ɖa la, aleke wòwɔ henya be ye srɔ̃tɔ medzɔ wo mahã. Miɖo ŋku edzi be nua bia ŋu na ame. Míebuna egbe be míaƒe ɖoɖowɔha la, hame la, míebuna egbe be míaƒe dzidzedzekpɔkpɔ la nye Mawu ƒe nukoko na mí. Ede be enyo, ede be enyo, hafi mixa tsitre ɖe afi ma le nyagblɔɖila alafa eneawo ŋkume. Ke anyigba la katã nye wotɔ eye filisitɔwo le edzi alo asutɔwo boŋue. Ede be enyo. Nyagblɔɖila siawo katã nɔ gbɔgblɔm bena dogo yi ɖe afi ma. Esia nye míatɔ, xɔe, gake menye Mawu ƒe gbe ye o. Ke mixa trɔ xe ƒo fi de gbe ma. Ke aleke wɔwɔ hafi nya nenema? Elabena eƒe ŋutega la sɔ kple nya la pepepe. Mɔnu ɖeka ma dzi koe woaka ɖe edzi ahakpɔe gbe. Ele be woasɔ ɖe nya la nu. Mide dzesia, esi Adam ɖo to gbe bubu tovo na Mawu ƒe gbe la, eya ŋutɔ srɔ̃a. Eye hamea hã le to ɖom eƒe ɖoɖowɔwɔ. Esi le dzixɔsewo hem de eme ɖe nya la teƒe. Ke ɖe asi le wo ŋu be woawunɔ agbe ale si dze wo ŋu. Zi ale si wonya dea sɔlime. Ke nye hame aɖe metɔ ko la, eya koe le vevie. Babla si bla xɔsetɔ sesie wu le anyigba dzi egbe la, esi bla wo la, eye enye hame la. Ke xɔsetɔ, xɔsetɔ vavã la, babla si ble wu la enye gbɔgbɔ kɔkɔe. Esi nye Mawu ƒe nya. Ale míekpɔ Adam kpɔ eƒe nɔnɔme la de dzesi, eye wògase Mawu ƒe gbe si le ame yɔm ake. Ke edo gbetiŋgbawo azɔ. Ke azɔ enye fɔbubu ƒe gbe bena nu ka ŋuti nèwɔ nu sia. Mebia se be ne egbe ƒe Amerika alo xixia me kple eƒe gbetete le subɔsubɔ gome abe ale si wòle, eye Amerika xɔ esia mi la, axɔe mi keŋ, magadidi o ava zu dukɔ bliboa ƒe subɔsubɔ. Amekae tɔ te ɖe ŋgɔnye? Menya be wole lém, eye ayi ɖe xixia me katã. Nulele ƒe ɖoɖo le miasi, ale bena gbedasi ɖe sia ɖe nayi ɖe xixia me katã ɖe dukɔ bubuwo katã hã me. Enyo azɔ, ne mielé ŋku ɖe eŋu la, gbotiŋgbawo dzi ko mietsitre ɖo. Ne Mawu ƒe gbe vavãtɔ do go la, womenya nu ka woawɔ ku ɖe eŋu o. Etsaka na ame, womenya nu si woawɔ o. Netɔ, Noa se Mawu ƒe gbe. Enɔ dzadzram ɖo be yeaɖe yeƒe agbe. Ke ekplɔ nananyanya la ɖo, eye wòtsitre. Ne ame se gbe la, azɔ mi ɖo to nyuie, mi ŋɔ ɖe esia me nyuie, migade fu o. Ne ame se nane ƒe gbe la, eye woɖo kpe edzi be enye Mawu ƒe gbe, le ɣeyiɣi si dze la, eye wodo go le ame nu la, dziƒo kple anyigba nu ava yi, gake nyamanu mate ŋu ayi o. Noa se gbe la, eye ebu fɔ xexia me. Ke wokui, elabena eƒe gbedasi la mesɔ kple nu siwo dzi woƒe asi su le dzɔdzɔme nunya me o. Gake la, etia dza hetsrɔ̃ xexe la katã. Mikuya, eƒe gbe si dogo lae, nuku la le afi ma. Le agbenɔyi ɖe sia ɖe me la, nenema ko no na
Samuel alarmed
Samuel eti jojojo esi o se mawfo gbe bena ele be ya ya zoyin go abu fo eli amesi nyila amesi nya fofo ne sigbo wo noti amesi nanu iwodu novin tu o sofo maya o sofo zigerela ele na wo be wa tu afo wo pe koma ha ton ko pe gomodo pe wo kle ji ko so oji o pe bubugbale si lo pe kotokume si wo khoto wo fofo lang togbo si nye dodo wo ha lang tong to si nyi wo kenna nu wo wodu eye wo he wo woti he to wo dodo fo mal ha me me he to wo do fofo pe amela ele be nya tu afo nu si wo fiana la ji mikuya nu divovo ka wonye na mausu bolava fantobe wasema ufegbe esi wole nebe waga trova rodo wa hasi ji lagbo agbo nebe wo bufo elabena me khonya sia wa nu kagbegbe nya sia enye nu si sese na Samuel ka kenya gbondi lae elebe wa we makabe de abia mangu alomeda abia mangu ola elebe wa we godo mo sesema ufegbe eya ma yo fu kle ma wunu soso enya gegede ma o kle dodo le ma o kata ka ha e po gege e se ma ufo gbe mo se ma ganye amerika ma ke o eya amerika ha mali ganye na amerika ma ke o atengu asi de to me be be gbela le nu fom ka ke na si le wo chime be gbia le nu fom la mi kuya ati ko esanu manya nku otokpo anu o nku kpo agotanu ke jiwo tokpo anu anona ne kpo ma globe ye mepe o de na jibe ya globe ye mese goma o manya to ne to se anu o wo ji ne to se anu zigerela wo to asema u fo gbe vavala ke adidi le nwo abeti o kore apapa fo jimene da ke ne senu vavala ke jie ne to se Eye le maun sosro sikata mo sosro mala mo se mau fagbe o ke gbere kala mau yo ale klola sia si khofo bla nyila de aga ke fonu ne kasia wo ngode me e de fia be ye nye mau nu gbanto si wo na mo se la enye be wa do pe fo ngododo ji me yina Madon kunya ngbedodo ji eye esia nya nu sipa ngbe wo do hna nu wu nkeke awo afo tu kware de chitrele trosbola o do me pre ngbedodo mamle o kata nu sipa ngbe medo ebe mose de wa to kota o le gbogbo bubu mala de bubu esia ngu azo to wa ti zo ti la fugbere anyi gban eye a ti fufu si o to to gbeji la zuda eye mose li o ka trosu ale si o notan Mikuya enya be mawu enya ma elabena mawu globe mawu fenya nya si glom wolela globena so ati sile asio mala fugbe ema enya mawu fenya megajagbagba be ya gugu awonu ma o ema menya mawu fenya na wo enya mawu fenya na mose esia enya mawu fenya na wo so ati la fugbe de anyigba etrosuda ebe azo de ne levo vomnia lefe asike na twi eye wo gatro ake Mau fanya na eyama nu kanye mawo wo mau dokpe fanya laji mako ka fofo ade ano leti ade wonye si ano ade o ade fo de ka ade wo ibayi afono ade no kanu eya club baptist mau nya gbro lade club pentecost mau nya gbro lade ha e globe nothing to branam afoto wo mnyonu nya gbro dilai madongu be enyongto ebe ninya ogbo nambe e di da sebe nye subo subo dola to ma ugbo azo nye matengu awo nene ma u e tofo na nyala e yata amedugbo nebe apeno e si anye vodada nye menya wong to go hao e ye baptiste ma unya gro lala medo tui medo to pentecoste ma unya gro lala ha nyonu abe e nyo mele takpepe wom le afi e ye ebe apeto le nu gao wom megro be medakpe le e si ata e gro be Maglobe, de wo glo nya de na wo po ba se de fifia. Ebe, e dodo gande li mele de asi. Maglobe, enyongto. Maglobe, azo nu ka nya wo dodo la. Mebe, nu ka feto glo na wa. E globe, ke ide Phoenix Arizona. Lenke ka ale kle aleji. Eye ma to Dutchman fesi ka ku fesi bula na wo. Atɔ sika si na kpɔ le afi ma la atɔ de asi dɔgbedelawo te le xexea me katã. Evɔ mi katã mienya be Dutchman ƒe sikakuƒe si bu la enye glinya aɖe ko. Nenema wògblɔ. Megblɔ nɛ be enyo ma fia wo ale si na wɔ akpɔ be esia tso mawo gbɔ loo alo metui wo ma hã. Megblɔ be wo la yi ɖe afi ma gbemagbe. Eye ne enye be eke ɖe Dutchman ƒe sikakuƒe si bu la ŋu la, ekema esia tso mawo gbɔ. Ne meke ɖe Dutchman ƒe sikakuƒe si bu la ŋu o la, ekema trɔ le wo dzime eye naɖe alakpagbɔgbɔ ma ɖa le me o. Nenema woadze si be etso mawo gbɔ alo metui o. Mawo gblɔ be Mose tɔ ti la ƒu gbe ɖe anyigba eye wòatrɔ zu da. Ewɔe, egblɔ be do asi ɖa natsɔe eye wòatrɔ zu ati. Ewɔe. Esi mawo do subɔsubɔdo aɖe ƒe ŋgbe le ŋkeke mlɔe siawo me la, adrɔ kpe edzi pɛpɛpɛ abe ale si wògblɔ be yeawɔe ene. Ekema enya be yeke ɖe gbe nyuitɔ la ŋu. Nu nyuitɔ la enye ma sem ne le elabena enye nya la si dzi woɖo kpee mikpuia. O aleke taflatse me esɔ gbe. Mose wɔ nu si tovo kpɔ nu nuɖikokui si Mose wɔ la ɖa. Azɔ esia yi si miakplɔ mawo ƒe gbe ɖo la, miazu tagbɔ kukutɔ na xixia me. Nu si ke la ke na Mose kple srɔ̃a le tedzi dzi eye ŋutsuvi aɖe le ali nɛ alo nenema dziehetɔwo wɔna vi le ali nɛ ke woawoe kem yina tɔgbi xoxo ma si ƒe ge didi aleke eye eƒe ta bebe le dzo dam. Wòlé ati ɖe asi helé tedzi sue la kplɔm ɖo ta Egipto netsɔ toe. Ame aɖe agblɔ be Mose tsika yim nele meyina ɖe Egipte be maxɔ nua katã. Afi si ke wòkpɔ gege le esime wònye ɖekakpui esi wònye gbadagba la ekpɔ gege gake fifia la eyina be yaxɔ dziɖuɖua eye exɔe hã nuka ŋutie ese mawo ƒe gbe eye wòkpɔ wodro kpe edzi na eƒe ŋkeke la hena nu siwo dze be wòadzɔ le eƒe ŋkeke me. Ekpoe Paulo si wɔ eɖokui farisitɔ ke yɔ fũu kple mawu ŋusɔsrɔ̃ ale si ko wòate ŋui gake gbe ɖeka la ese mawo ƒe gbe ekpɔ dzolilikpo la eye wònye bena enye nane si to vovo esia trɔ eƒe agbe. Meka farisitɔ neni Gamelia neni alo nu bubu si ate ŋu ado aƒa ɖe Paulo ta bena edaƒu o la, Paulo se mawo ƒe gbe vɔ enya be enye nyateƒe. Petro si nye subɔla ale si ko wòate ŋui la le tɔgbi kɔnuwo lele me ɖe asi me mate ŋu aɖu lã ɖe sia ɖe o. Kpao amegã, naneke mele esi wòate ŋu awɔ le ŋkura o. Ele tɔgbiwo ƒe kɔnuwo me ɖe asi vavã ɖe nya la nu pɛpɛpɛ. Nu ke dzɔ? Gbe ɖeka la ese mawo ƒe gbe. Nu si ŋuti me kɔ la megayɔe be nudzodzro alo nu makɔmakɔ o. Etrɔ zu ame si trɔ. Ele gbesɔsɔ be wòayi afi sia afi si aƒetɔ la dɔe ɖo ɖa la. Be mawu nu la magblɔ esia. Ame aɖe nɔ anyi kpɔ nye xɔsetɔ. Eku ŋkeke ene sɔŋ. Ele yɔdo me hele ʋeʋẽm kum. Egblẽ gake ese mawu ƒe gbe si ƒo nu bena Lazaro le dogo. Ke ne efɔ ame aɖe si ku hegblẽ ɖe tsitre la, ekema nu ka wòawɔ na hame si me agbe gale la? Ele be wòafɔ wo ɖe tsitre le gbe siawo ƒe tsakatsaka si gblɔm míele la dome. Subɔsubɔtɔ, dunyahehetɔa, hollywoodtɔa, aʋatsonyagblɔɖilawo katã kple nu siwo kakaɖi la hã tɔawo. Le esiawo katã titina la, mawu ƒe gbe vavãtɔ la ayɔ ame aɖe si ku ɖe nu vɔ me kple dzidada me ava agbe me ake. Ele be wòanye hame aɖe si de megbe hafi woate ŋu afɔe ɖe agbe kakaɖe dzi toe. Miɖo ŋku edzi esime le enu wum. Magblɔ esia ko eye mawue nu. Yesu gblɔ bena gameli gbɔna esi ame siwo katã le yɔdo me la se mawu ƒe gbe ke wo hã ele se ge. Meka nɔnɔme si me nele la o. Ele se gbe godoo. Eye ame siwo fɔ tso yɔdo me la dometɔ aɖewo ado go hena fɔ bubu. Woase gbe la gake enye si bu afɔ me. Ke ne ele esem egbe la, egbe le ɣeyiɣi didi aɖe megbe. Ne miese nye gbe la, migase miaƒe dzime o abe ale si miewɔ le dɔmedzoe ƒe ŋkekewo me ene o. Eye ne mi pentekostiawo migaƒoƒu ɖe dzixɔsewo ŋu ake la le xexemenuwo me la, mawu sosro la ƒe nɔnɔme le wo si gake wogbe ƒe ŋusẽ la hafi wofɔ mi ɖe tsitre le tsitretiti me la, woabu fɔ mi elabena gbe si le nu ƒom na mi fifia la to nya la dzi lae abu fɔ mi le ŋkeke ma dzi.
If you're just a lukewarm believer, the voice of
ne nye xɔsetɔ yɔyrɔe ɖe ko la, Mawu ƒe gbeleli dom ɖe towo me ŋdi sia be xɔsetɔ yɔyrɔe nenye, ke enyo na wo wu be na trɔ dzi me. Mi ŋutsuwo, nyɔnuwo, ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo, esi mele agbe na Kristo, ke Mawu ƒe gbe ƒo nu na wo, to eƒe nya la me gblɔ bena dzudzɔ nu mawɔwɔ. Anyo na wo wu be na woe, elabena egale ese ge ake gbe ɖeka, eye esia la bu fɔ wo, mate ŋu agbe esia wo, ele nu ƒom na wo fisia, eye mi ɖo ŋku edzi be woli da ɖi.
And those who does right and hears his voice will rise.
Eye ame siwo wɔ nu dzɔdzɔe, eye wose eƒe gbe la, woafɔ hena dzɔdzɔe nyenye, hena ŋutikɔkɔe, hena dziƒo.
So you're going to hear the voice of God sometime.
Ekema, ele na mi be miava sema wo ƒe gbe aɖe yi godo. Ɖewo ma hi ele nu ƒom na wo dzi ŋdi sia blewu. Be na trɔ le mɔ si dzi nele la, atrɔ ɖe Mawu ŋu. Azɔ mi ɖo ŋku edzi, wole gbe ma si le nu ƒom na wo dzi la lém da ɖi ɖe dziƒo. Eye gbe ɖeka esi Yesu la yɔ ame, eye ame siwo katã le yɔdo me la, wo katã nyuitɔ kple gbegbletɔa sia. Wa titre.
And then this very same voice will whisper
Ekema, gbereka sia ke, agato dalinao, le Phoenix, Arizona, le kosira ngundia de la, esime osofo la lemi dadi fun ke le nu fom kure, gbela ngutia. Me fonu nao, he glana mignon wobe, ya da sile miya feta da ngunti wati. Mi jojo agbevu udodo, me glana mi ngutu wobe, ya da asile alakpadada, le atamano no ngunti. He glana mi maung ya glana wobe, mi trɔ yi Mawu ƒe nya la gbɔ. Mi kpɔ nu si gblɔm melea. Esia le teƒe. Gbe bɔkɔ ma si gblɔ be ate ŋu anyi nyateƒe. Ne anye be mava abe Nikodemo ene hã, madze agbagba kokoko be maɖo afi ma, mava egbɔ adogo ayi gbe dzi le afi aɖe aha gblɔ be aƒetɔ Mawu nye nye si azɔ trɔm mem ɖe wo nɔnɔme nu. Trɔ va nya la gbɔ. Afi aɖe le nya me la si nekpɔ be yegblẽ da ɖi le. Trɔ va egbɔ kaba, elabena kɔsɔkɔsɔ ƒe sesẽ la tso eƒe kpeƒe gblɔetɔ wu gbɔ. Eye afi sia afi le wo agbeme si negble Mawu ƒe sedede ɖi le hesubɔ kɔnyinyiwo la, afi mae wo kɔsɔkɔsɔ la atso le meka ale si gbegbe neli ke le nu susuawo me o. Le Mawu ƒe asi matrɔmatrɔ la ɖe asi, mina miado gbe ɖa.
Today, after so long a time, Lord, you said.
Egbe, le yi didi ade megbe la, aƒetɔ, egblɔ be yeƒo nu. Eŋlɔ wo siawo ɖe dzikpewo dzi. Nye menya nu si le ŋgɔnye o. Nu ɖeka si menya wɔwɔ la enye be, matsɔ wo nya la, eye mawu esia. Godo la, ɖewo asi be ɖe kpetu aɖewo te le afi aɖe. Mele gbe dom ɖa Mawu be naƒo nu na sɔhe ɖe sia ɖe, ametitiwo, amegãɖeɖiwo kple ame ɖe sia ɖe si woate ŋu anye ko. Ƒo nu na nye dzi aƒetɔ, ƒo nu na wo sɔfo siawo ƒe dzi, ƒo nu na ƒuƒoƒea katã ƒe dzi. Míele gbe dom ɖa fofo bena míase wo gbe egbe sia. Eye míenya bena abe ale si wònɔ le Samuel ƒe ŋkekewo me ene be ŋutegakpɔkpɔ megabɔ o la, ke ewɔ ya ɖe amewo nenema ke wògale egbe. Drɔ̃kukuwo kple drɔ̃kulawo bɔ ɖe míasi fũu. Nuƒolawo kple gbegɔmeɖelawo le míasi. Ke ŋutegakpɔkpɔ si ado go kple aƒetɔ ƒe nya la be wòaɖɔe ɖo ya, míele gbe dom ɖa dziƒo fofo bena gbe ma si do ɣli le gbea dzi bena midzra aƒetɔ la ƒe mɔwo ɖo. Esi ke mie xɔ se be gbɔgbɔ kɔkɔe gale gbe ma ke tsɔm na egbe sia ke bena mi dzra ɖo hena aƒetɔ la ƒe vava. Eye aleke gbegbe nu sia le sagae, elabena gbe bubu geɖewo li be woatsi enu ne woaɖee ɖa, gake avivi ɖe ame siwo se la ƒe tome. Mele gbe dom ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe nawɔ dɔ sia le mía katã míaƒe dziwo me. Ke esi míaƒe tawo gale to la, eye míeka ɖe edzi be míaƒe dziwo hã bɔbɔ ɖe anyi la, ne ede dzesi afi aɖe si ne se to le wo agbe me la, ne enya ŋɔŋlɔ aɖe si enya be enye Biblia ƒe nufiafia, evɔ ye mewɔ ɖeka kpli o. Le nane ta la, Hollywood ƒe gbe ma na be ewɔ nu bubu la. Teƒe aɖe si mi osɔfowo miekpɔ Biblia ƒe teƒe aɖe esi nye nyateƒe. Gake mienya be miaƒe ɖoɖowɔha la ɖe mi dogoe nenye be nye fia nu mala. Evo mi nya kote ebe na enye nya tepe hafi. Na mi amesi o xɔ nu gbegble la. Alo nɔ agbe gbegble la. Mi vi fofo kple vi dada si o gbeto hehe na mia viwo. Nye le agbagba dzem be mia hewo o. Ate ŋu anye be nye wɔ mia ƒe ŋutete. Evo ɖe sia ɖe hã wotsɔ mɔte yina ɖe xexia me. Gake miele kpɔɖeŋu dam ɖe wo ŋgɔ eye ne miele ewɔm o la, Mawu ƒe gbe le nu ƒom na wo, megawɔ nenema o. Azɔ esi ame sia ame de ta to xe mia ŋku la, ke dziƒo Mawu la nekpɔ ame si dɔ le wowom la ƒe dziwo me be wòakpɔ teƒe si wòda vo le la. Eye esi miakɔ miaƒe asiwo ɖe dzi ɖo ɖe Mawu gbɔ agblɔ bena, Aƒetɔ, medzi vavã be wo gbe na ɖe dzimaxɔse katã kple nu siwo katã mesɔ kple wo la ɖa le menye, eye natsɔm wɔ nu si nedzi be manye la, ɖe mialɔ akɔ asiwo yi dzia, esime mie, Aƒetɔ nayra, Mawu nayra mi. Ekema Biblia gblɔ be, Yesu gblɔ be, togbɔ be gbe siawo katã li hã, ke ne ame aɖe se nye gbe, Mi dze eyome, miakpɔ nu si di miele. Aƒetɔ, game le yiyim, gake Biblia gblɔ bena, ame ale si nu xɔe se la, wonyrɔ wo. Mele gbe dom ɖa dziƒo fofo bena, ame siawo dometɔ ɖe sia ɖe si kɔ asi ɖe dzi kple eme ʋuʋu vavã la, bena Mawu ƒe nyae woxlẽ eye wokpɔe ɖe dzesi bena yewo da vo. Nyemele woƒe afã hã kpɔm o. Menye tɔnye gome wònye be makpɔe o. Woe wòle be nakpɔe, Aƒetɔ. Enya dzimesusu kple tameɖoɖo si le megbe na asi si wokɔ ɖe dzi la. Ɖe mɔ na wo tso gaƒoƒo sia dzi be woatso nya me le woƒe dzime be tso egbe sia dzi heyina la, maxɔ Mawu ƒe gbe kple Mawu ƒe nya la. Adze eyome ale kekeake anye eŋuti fe la hã. Eye woalé hakpa la ƒe ha sia ɖe susu me ne wodzo yina bena, ɖe Yesu koe la tsɔ atitsoga, eye xixia me katã navo faa. O, atitsoga li na ame sia me, atitsoga li na nye hã, ke matsɔ vɔsa atitsoga sia va se ɖe ku nana mavo. Ekema, ne Mawu ƒe gbe la ƒo nu la, madogo le eƒe dzɔdzɔenyenye me, elabena medze eƒe gbe la yome. Esi nye eƒe nya la ƒe gbe, metsɔ wo de asi na wo azɔ Aƒetɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Azɔ esime míaƒe tawo gale to la, eye míele eme ʋum hele adzɔgbe ɖem la, ewɔ moya nam be ŋutsuvi sue aɖe si nɔ anyi ɖe afi sia le eƒe tawo trom, ke gbe aɖe di na hame la be, nye nye Yehowa si da gbe le wo dɔlelewo katã ŋu. Gbe mai le hamea me. Ke mi ame siwo katã hia dɔyɔyɔ, eye mienɔ vɔsasa ƒe agbe ɖe Mawu ƒe nya ɖe sia ɖe si mienya be le teƒe la nu. Evɔ miehia dɔyɔyɔ la, nyemenya ne miate ŋu akɔ miaƒe asiwo yi dzi dza ko o. Mikɔ miaƒe asi yi dzi bena, Aƒetɔ, mehia dɔyɔyɔ. Esɔ gbe. Azɔ, le gbe ma ɖe wo dzi me. Nye nye Yehowa. Si da gbe le wo dɔlelewo katã ŋu. Miɖo ŋku dzi be, ne wogblɔ nya la la, ele be wòava me. Yesu gblɔ le Marko 11:22 ame be, ne miegblɔ na to sia bena, te ɖa, eye miekeɖi le miaƒe dzime o, ke boŋ miexɔe se bena, nu si miegblɔ la ava me la, miate ŋu axɔ nu si miegblɔ la. Azɔ, Ame sia me, ale si eya ŋutɔ lɔ azɔ, mi de ta to ne miaʋu eme bena, Aƒetɔ, mexɔ wo nya dzi se, mese wo gbe si gblɔ nam bena, enye ɖeka ma ke etsɔ egbe yi ɖe mavɔmavɔ me. Meyina be mada asi ɖe ɖevi sia dzi, elabena meti kura anya nu si ke ye o. Ŋutsuvi sue xɔsi la, si ƒe kɔkɔme kple eƒe sɔ kple nye Yosef sue la tɔ. Medi be mia dometɔ ɖe sia ɖe nado gbe ɖa, ado gbe ɖa be, Aƒetɔ, mese wo gbe, mexɔe se. Fofo dziƒovitɔ, míetsɔ toɖola siawo ɖo ŋkuwo me hena woƒe ŋutilã ƒe dɔyɔyɔ. eye aƒetɔ, ɖevi sue dahe aɖe nye si le afi sia. Enɔ nye susu hem le gbedasia katã me. Esime nɔ edzi la kpɔm wònɔ anyi ɖe afi ma helé ŋutsuvi sue la ɖe asi.
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Le gbedada ŋuti nunyame la, mɔkpɔkpɔ aɖeke megali na ŋutsuvi sue la o. Mawu ƒe gbe aɖe li si ɖua nuwo katã dzi. Eye esi hame sia wɔ ɖeka kplim bena mana sedede ko abe ale si mate ŋu awɔe ene la, susue kpɔtɔ ɖe gbɔwò fofo, meyina be mada asi ɖe ɖevi ma dzi. Fofo Mawu, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, mebu fɔ esia, nabe Mawu ƒe ŋusẽ si nye Mawu ƒe dɔyɔyɔ la, bena liɖɔɖɔ geɖe nava eme le miniti atɔ siwo gbɔna la me, be wo katã woava Mawu gbɔ hena wò ŋutikɔkɔe.
Heavenly Father, you gave the promise, that's all I know, you gave the promise.
Fofo Dziƒoʋĩtɔ, wòe na ŋugbedodo la, nu sia katã ko menya be wòe na ŋugbedodo la. Eva me, abe ale si wogblɔ ene be, ne miegblɔ na esia, eye mele gbɔgblɔm na dɔléle alo fukpekpe ƒe gbɔgbɔ ɖe sia ɖe si bla toɖo la siawo la, si bla ame siawo la, dzimaxɔse ƒe gbɔgbɔ ɖe sia ɖe, mele gbɔgblɔm be, midogo le ameawo me, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me.
And now it's been said, let it be done.
Azo mie nya be onglo di ke azo wo gble na wa va me ke na mau fo bubu kle nti kokoe eye le Yesu Kristo fo nko me wo biele azo mi amesi wa te wa khwese eye mi khwese me kanu si ajo la ele na mi be nyanye nuku si geje afima o nu vi so e ma si le mi ame esinye gbema. Ɖevi sia ƒe dzilawo, meka ale si ɖevi la ƒe nɔnɔme le wo la, mixɔe se be Mawu ƒe nuku gedze miaƒe dzime be ŋutsuvi la ahayama hã. Ame susuewo, minɔ gbe dom ɖa ɖe mia nɔewo ta, mixɔe se be esi Mawu ƒe nuku ge ɖe miaƒe dzime ta, nye dɔléle la vɔa, ekema wodo xɔse ƒe gbe ɖa na mi vɔ, mizɔ yi sɔti la gbɔ, eye ne Satana te kpɔ la, migatrɔ va numake bena esi metsitre ɖe Spania hamea me. Le kɔsiɖa ŋudi ma la, wodo xɔse ƒe gbe ɖa ɖe tanye, eye Mawu do ŋugbe. Xɔse ƒe gbedodoɖa la aɖe dɔléla eye Mawu afɔ wo ɖe tsitre. Ele be wòava me. Le mixɔe sia, migblɔ be amen. Mawu nayra mi. Azɔ matrɔ subɔsubɔ la na nɔvi ŋutsu Rose. Mebi be ele afi sia, nɔvi ŋutsu Joel Rose.